πάλι με κιόλωμα.
Πάρε μου το τζακέλι.
Πάρε ένα σκόλωμα.
Πάρε μου κάμπα τζακέλι.
Πάρε ένα σκόλωμα.
Try me doesn't ok.
Τώρα πάρε μου μπατζάκα πόημα.
Πάρε μου το τζακέλι.
Πάρε ένα σκόλωμα.
Πάρε μου κάμπα τζακέλι.
Πάρε μου το
try me doesn't ok.
Τώρα πάρε μου μπατζάκα πόημα.
Πάρε μου το τζακέλι. Varebo kamba zakeli
ungechuzi vusiwani kumbe vubyari no swa hlekisa Jehovha ka tekisa loko u nga tirhi u nge busy mitirho yi chava mavoko loko u nga spani u lolo nyika ta gaya ticondo never u hanya hi sweswo switsongo hi ri hlaya dyondza xikolo tshika ku tomisa nhloko xikopo juda hi tizolo vutomi bya sweswi a byi fani na tolo njita wo pfumala cash red flag bayisa kan'we va ku fake na trap ni vone hi bina nga kona ka map u kala na data nga kona ka app loko nga tirhi u joke sivela swi tikomba u broke kala na coke nsati ni ta teka na polo yeah nsati ni ta teka na polo
vare vutota tsakeli vare vukamba tsakeli try me doesn't not pay vare vutota tsakeli vare vukamba tsakeli try me doesn't not pay vare vutota tsakeli vare vukamba tsakeli vari vutomi byi tele mahlwehlwe zula axikhwameni u va na kheshe hayi ku khoma nkusi swivanga meso swi pangela meso u nga tlela tiseleni vangana vabisi ve le ku hleveni va ku jikelisa le rwandiseleni jogo nghena xikolo u ta enjoya swa vutomi vutsotswa bya hakeli no zula swa wena mavoko u swi khoma hambi swo hlwela xikwembu xo swi vona vana dakoboy u zule for xolo sweswi u swi kuma ku switsongo sweswi u swi kuma ku switsongo swi teleka van'wana swi kona hambi swi tika same matolo yimsa maboko and ask for more one day we ta pop up for sure
gena xikolo ma
vare vo kamba tsakeli
bana
suli
for sure ma
try me doesn't not pay vare vo tota tsakeli vare vo tota tsakeli vare vo kamba tsakeli doesn't not pay vare vo tota tsakeli vare vo kamba tsakeli try me doesn't not pay vare vo tota tsakeli vare vo kamba tsakeli.